waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa shaaciyay go'aanka ay xalay ka gaareen xanuunka coronavirus isaga iyo golaha qaran, isagoo sheegay in arrintu aysan sahlanayn.
There is no two-week answer to what we're confronting.
Waxaan hor yaalla ma aha wax looga jawaabi karo laba asbuuc. Ma jiro xal degdega oo Australia arrintan ka gaari karto. Fikirka ah in Australia oo dhan la xiro laba asbuuc kadibna dib loo furo wax walbana ay caadi ku soo noqdaan ma aha wax jira. Ma jiraan wax caddaynaya intaasi xal tahay. Talooyinka safar ayaa heerkii u sarreeyay la gaarsiiyey markii ugu horreysay taariikhda arrimaha coronavirus awgiis. Mr. Morrison ayaa sheegay in shacabka Australia aysan u safrin dalka dibaddiisa. Wuxuu sheegay in khatarta ugu badan ee fidida xanuunka ay weli ka imanayso dadka dalka dibaddiisa ka soo gelaya.
The travel advice to every Australian is do not travel abroad. Do not go overseas. That is a very clear instruction.
Talada safar ee aan siinayno qof kasta Australiana waa inay dibadda aysan u safrin. Dibadda ha aadin waa talo cad. Kuwiina ka fakaraya inay dalka dibaddiisa aadaan iskuulka marka la xiro waxaan leenahay ha aadina, dalka dibaddiisa hana ha u safrina. Dadku waa inay la socdaan websiteka Smart Traveller oo ah www.smarttraveller.gov.au si ay u helaan macluumaadkii u dambeeyey iyo waxa heerka talo ay tahay. Mr. Morrison ayaa qiray in shirkadaha diyaaraduhu waqti adag hadda ay ku jiraan, dowladduna ay qaadi doonto tallaabooyin lagu caawinayo. Wuxuu sheegay in ku safridda diyaaradaha ay khatarteedu aad u hooseyso, laakiin khatarta ugu weyn ay ka imanayso dadka dalkoo dhan isu mara oo meelaha kala duwan taga. Wuxuu sheegay inay jiraan qaybo dalka ka tirsan oo aysan hadda habboonayn in la booqdo, sida bulshooyinka dhulalka fog degan ee ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid. Dowladda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in la mamnuucay kulamada aan lagama maarmaanka ahayn oo lagu qabto dhismayaasha gudahooda haddii dadku ay ka badan yihiin 100 qof. Dibaddana waa inaysan dadku ka badnaan 500 oo qof. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay fiican tahay in dadku ay kala fogaadaan ama kala dheeraadaan.
It's important that we try and observe those social distancing practices, which is a meter and a half apart wherever that is practicable.
Waa lagama maarmaan in la isku dayo in la kala fogaado oo mitir iyo bar ama 3 talaabo laysu jirsado markasta oo taasi ay suuragal tahay si loo hubiyo in la xakameeyo fidida caabuqa. Wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay go'aan lagu qaadayo xannibaadda shaqo ee saarnayd ardada dalka dibaddiisa ka timid oo baranaya kalkaalisanimada oo awal saacado yar loo ogolaa inay ka shaqeeyaan dalka, haddase saacado buuxa la siiyey. Waxaana Australia jooga ku dhowaad 20,000 oo arday dalka dibaddiisa ka timid oo dhigata culunta kalkaalisnimada ama nurses-ka.
They're going to be available to help and support the health effort right across the country as directed by our health officials.
Waxay caawin doonaan dadaalada caafimaad ee dalka oo dhan ka socda iyagoo raacaya talooyinka maamulayaasha caafimaadka, sidaas ayaana loo hawlgelinayaa, ayuu yiri ra-iisul wasaaru. Wuxuu kaloo sheegay in iskuulladu ay sii furnaan doonaan sida ka jirta, buu yiri, dalka Singapore.
Singapore has been one of the more successful countries. In Singapore, the schools are open.
Singapore waxay ka mid tahay dalalka ku guuleystay inay xakameeyaan xanuunka. Iskuulladoodana ma aysan xirin. Si wax ku oola ayay u maareeyeen caabuqa. Waxay xakameeyeen fidida caabuqa. Dalkaasi talooyinka caafimaad ee aanu helayno oo ay taageereen premierada gobolada iyo dowladayduna waa in iskuulladu ay sii furnaadaan, ayuu yiri ra-iisul wasaare Scott Morrison. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in haddii iskuulada cabaar ay xirnaadaan, intaasi saameyn xun ku yeelan karto dalka, dhaqaalaha iyo awoodda adeegyada caafimaadku u leeyihiin inay maareeyaan caabuqan. Mr. Morrison ayaa sheegay in xannimaado cusub lagu soo rogayo xarumaha lagu xanaaneynayo dadka waaweyn. Qoysaska ama saaxiibada iyo shaqaalaha booqda ayaa la yareynayaa waqtiga booqashada ay halkaasi ku tagaan, iyadoo 2 qof oo keliya loo ogolaanayo maalintiiba.
Visits should be conducted in a residence room, outdoors or in a specific area designated by the facility rather than community.
Waxay dadka kula kulmi karaan qofka da'da qolka uu degan yahay ama dibadda ama meel gaar ah oo hay'addu markaasi ama xaruntu ay u qoondeysay intii ay kula kulmi lahaayeen goobaha ay dhici karto in dadku xanuunka isugu gudbiyaan. Ma aha in dad badan ay isugu yimaadaan goobahaas, ayuu yiri. Wuxuu kaloo ra-iisul wasaaruhu qiray in la kansalayo xafladda ANZAC maadaama ay caadiyan ka soo qayb galaan dad badan oo duqey ah, laakiin waxaa jiri doona, buu yiri, dariiq kale oo xuskaasi uu ku dhici doono. ANZAC ayaa ah xafladda lagu xuso askartii ka soo qayb gashay dagaaladii Australia ay soo gashay.
There will be a televised national event here in Canberra at the War Memorial. States and territories may also do one without public.
Waxaa jiri doona xaflad si toos ah TV-ga looga sii dayn doono oo ka dhici doonta madxafka dagaalada ee Canberra. Gobolladuna xaflado aan dadweynuhu ka soo qaybgalayn ayay qaban doonaan maadaama ay tahay waa xaflade ama xuskaanu mid ka mid a maalmaha ugu muhiimsan dalkan haddaysan baahayn, buu yiri, tan ugu muhiimsan. Wuxuu sidoo kale fariin cad u jeediyey ra-iisul wasaaruhu dadka sida waalida dukaamada ugu yaacaya oo wax walba jimlaysanaya.
Stop hoarding. I can't be more blunt about it. Stop it. It's not sensible. It's not helpful. And I've got to say, it's been
joojiya wax aruursiga, ayuu yiri, si cad baan inii leeyahay, joojiya, caqli ma aha, cidna ma caawinayso, waa midda keliya ee aan aad uga xumaaday, buu yiri. Habdhaqanka ay Australiyaanku uga jawaabayaan dhibaatadan jirta ma nihin, buu yiri, dad noocaasa loomana baahna, mana aha inaad sidaas samaysaan. Mr. Morrison ayaa sheegay in golaha qaranka ay si joogta ula xariirayaan saynisyahasha khubarada caafimaadka, madaxda ganacsatada, wuxuuna ballan qaadayaa inuu si joogta macluumaadka ula wadaagi doono dhammaan shacabka Australia oo dhan.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.